Yamcha.
Nazi music to
Chile.
Exclusive for Big Boys Music.
DJ B.
Nikonda bakoza sokolo chirimuka naona kaleti na black uyu moyo ni haso sati malaki kidena ne chinatie wa mkapata pata zinikona tulo pasakira makwacha
bado kwa ile kuna ijisangala lo
kunipasa papina pinda mukandina nipa niko pasa mapare my brothers ya once pamoja na my sisters ni matasha makolo vene vana nichitira banani punzisa kunise kulinda jira so siningaiva nene kwenye nachokela ila ifishapene yani kosela but ni piriva one time zako kwela koni shitichiriza bose tisekerera
lida ya mchoro kwa ine
members, my father, one John Wheeler, Mwase Mpangwe, but Alice, why
Spicy Music.com.